wa musawo gwenjagala sembera tulabe wemba njogera tonzira munyambo sirike sina gwenjagala yekwa gwenjagala sina gwematira yekwa gwematira sina gwenjagala yekwa gwenjagala sina gwematira yekwa gwematira ebyo mukwano nabivako nagezako ne banju wayo simanyi lero chimbade kombo mukisa mukwano ngezeko bandekawo mutandikwa ate simanyi kugatika byangana nze byeshika nagezako nebisika nendwala nebanseka mutima muli nenesika nyamba mukwano toseka bongo nawo kusatuka. You win my heart, love you so much. Let me take this chance. You look so nice, baby. Sina gwenjagala, yekwa gwenjagala. Sina gwematira, yekwa gwematira. Sina gwenjagala, yekwa gwenjagala. Sina gwematira, yekwa gwematira. Kogeza nonde kao, sema inze chilintu kako. Olomu kwano kwenkulase, kuwa yekwe kwene size. Kogeza nonde kao, sema inze chilintu kako. Olomu kwano kwenkulase, kuwa yekwe kwene size. Baby, bulaza womu manji, tanjagala na wachimanyi. Wate balite banjagala baleke bokele yekwe gwenjagala nze sina gwenjagala yekwe gwenjagala sina gwematira yekwe gwematira sina gwenjagala yekwe gwenjagala sina gwematira yekwe gwematira Bulaza womu manji, tanjagala na wachimanyi. Wate balite banjagala, baleke bogele yekwe gwenjagala nze. You make me wise, you make me strong. Leka tusule mukono, oba wanda gomishno ni mugeto. Abafubu koba manji, teba isa skati na wachimanyi esho. Leka tusule mukono, oba wanda gomishno ni mugeto. Baby, abavubuko bamanyi tebamanyi kuzina yenza bimanyi ebyo nze wenjagala nga nawo njagala tuba tweyagala baby sina gwenjagala yekwa gwenjagala sina gwematira yekwa gwematira sina gwenjagala yekwa gwenjagala sina gwematira yekwa gwematira.